Eli kwani wipa siku wa masada Eli yo ex akubisa kumanya Achi baby chikubisa maswaga
Eli yo ex Bossit
Kondobesa
Akabina vyo kabigula
Kondobesa
Utufu wakula figa
Kondobesa
Akabina vyo kabigula
Kondobesa
Mualago wakula figa
Kondobesa
Akabina vyo kabigula
Kondobesa
Utufu wakula figa
Kondobesa
Akabina vyo kabigula
Kondobesa
Mualago wakula figa
Singa naliko kusinga kukwata Wabakale singa nalimbozi singa kuyoka Wabula wakula figa Wakula watu Akabina wakula swaga Acha
Gayu wa mada Ada
Alakutakira Chitadani kukugani Otadani fire
Give me chance, so give me time, my girl. Give me chance, so give me time. Watch your nejako, watch your gango nejako. Watch your pavu ya mada. Don't go be that mustailo. Anna mumolo ina smileo. Pamula wampa, kuba neva na chalo. Uri chori no uri chigalo. Mamala muna malo.
My girl,
akamina yo kabigula.
Kondobesa,
utufu akula figa.
Kondobesa,
akamina yo kabigula.
Kondobesa,
muwala go akula figa.
Utufu wakula figa
Kondobesa
Akamina vyo kabigula
Kondobesa
Mualago wakula figa
Gayu wa mada Ada
Alakutakira Chitadani kukugari Otadani fire
Manya
Dagala tumenga vapia Nemuchilo kukubere Vacho nechako Vachive gambo nechako Vacho mpavu ya mada
Hey hey Sinagolo njibutani nari nari
Kondobesa
Uloru mwenye kona nagizai Kongo kwanba kona kwekasai
Yeah, my dog.